Unachomesha usome kina kusomesha usome kiri. Bang after bang.
Show me how you move.
Unachomesha usome kina kusomesha.
Show me how you move.
My call you killing it.
Show me how you move. Cool it, cool it. Wauko. Show me how you move.
Ukisha kula tunapokula.
Wauko.
Kama mtumba sagula sagula.
Show me how you move. Show me how you move.
Nipa mamake
mama.
Toto laini ndo mwake. Nimehalalisho mwanake. Chakwangu changu changu chake. Mtoto chake chake pemba. Nishazi koki kwenye temba. Na vozi mwaga jaki pemba. Aina kuremba na ferema.
Na bonge la gia soki bamia. Kuibuka kesho mkizamia. Linaanguka ama buna limekaka linataka kudondoka. Nguo imekula nyama. Nyama imekula nguo inashindwa kuchomoka.
Show me how you move. Cool it. Cool it.
Show me how you move.